the sin of Zuna there, but I'm not know Zuna here. But David came and he was still getting it. Back in Akumachao, the Apostle, and I told me, could I check until money by not by the money getting your call a more or what's like, but get a never collabo group and cocoa to a room to go away. Still get
good.
Kachaka veti, sana wako la group, nizana zambo wa daga tumuvemu, kasegea. Nizana wate, sana wata andika, muna postinga, wapostingira kumu, muna postinga, umingi, etukunga, umlala adeldi maya, adeldi mozae, better than a living maya, ya. Nyo sana ziko mwakati daga ni hivu uzali chibi, kasegea. Bata chitegea, kuk screenshot inga, nasulete la mgrupu na tugamba. Bani angeli chili ni ostegera. Bani agali moko manjira, bani wano wa shafiki, bani wano wa shafiki. Kwa kubagamba, na wagamba mwaze ya faa. Tukirize na wagamba ni mwiti ni mwaze ya faa. Kasinda wamanyo usungu kubanga bali wa mwini. Na wagamba ansiri kachovola bachanyamba. Nemba fikiria ni mungu, mana wagamba. Katiba mbi olo usungu mungu na wagamba. Katiba mwurumi, katiba mwagara nyo, Kwa nantiba mwagamba, mwakati waka ikaga, iwachari good life, kati enyu mziki. Ngaba mungu mwagambi, naba gamba, katiba chiba imanyo. Katiba mgemu mwuzizi le mwye, naba manyo usungu nechimu simatuka.
Ostegera.
Ena wagambe chesigambo, katuwe ya wagamba ako justie, mama ni watavu kila dara. Kwe kuteka waka ojoneka trending, kwa ziari nga vya mgrupu, nga vikoma mgrupu, wakateka ku Facebook, natuga wae ni walisindi kikaga, walisindi kila mama wa mwaze vichi, wiza tugambe tugenitu zikule mwaze tumile, kwa ushitegele.